Ay. Ay. Ki respect.
Oya.
Ukinipea nitakuita maima. Uwezi ride boda ndakubeba maika. Na kwangile kama sunajua maisa. Na hata ukinijenga sezembia mabuda juyo ni
kitu kidogo police. Kidogo police. Una usoro mingi sunge kwa tu police. Dogo dogo police. Ukifinyo police. Ume tokwa mpua endo lilie police. Kitu kidogo police. Kidogo police. Una usoro mingi sunge kwa tu police. Dogo dogo police. Ukifinyo police. Ume tokwa mpua endo lilie police.
Kijana, weni mori ya zenza ndiyo. Super wako anataka iti.